jajja mpola mpola namuzinda jemberi awano namuzinda wiwawu weza jajja mpola mpola namuzinda abalongo bamuno bebaliwa abaana bawano nze mbayita bajajja bawano mutuddewa njagala mbawulire era mbalabe emisambwa gyawano gituddewa amayembe gawano nze ngayita obuwangwa bwawano obugamba ki soke mbala musekera ddi abasukulu ababonaabona nina munkanga byensitudde ebibawe musukuka abakyebasemu abaki ate rubadde kaziwune wammwe nembeera mu nsozi mbawala nnyo maama kulannama yatusa obubaka ne jjajja luubo waaligaweesa nambuuza abaddugavaani abaloga nsabakabona aligaweesa nabuuza abaddugavaani abaloga awo wennyini okibuuze ne munno nze mbuutu yanteredde ebibatu jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda bajjajja bawano abatabaazi mwabanyiza dda mu jjendubawe emisambwa gya wano emisakkuzi gyanyiga gy'abavaako njiraba lubaale wamu n'abudaabuda naye yakuwa n'abasuula atabuse abalongo bawano abatereeza mwabanyiza ne batwala obweza amayembe ga wano ogaalagawa gyanyiga dda negabaawo ngalaba obuwangwa bwawano obwalagawa baliwo abakenkufu ng'abedda buli ggwanga baalikwasa ebyalyo abeeru ki kye banoonye waffe yajja se wamala nannyinimu yekka akyawoleerezaako abalamu ejjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda ejjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda ekyaloko sulo okimanyi nnyo ebiyite ekirani abemanyi mbuuza ekyaloko sulo okimanyi nnyo ebiyite ekirani abemanyi ekintu kwebako kimanyi otya byolootanga bukeddaani abinyumya weenoonyerezaako wakomawa nga n'erinnya ly'ekika ky'olitta weewaana n'olusu ng'olagawa oli muddugavu wa mmeeyabula ensinza y'obujjajja ewulirwa ogisuula olabika ng'eyakona ebyobuwangwa by'olinnyirira eyabitonda yennyini oba omuvuma obuwangwa n'ennono gy'osibuka buli ggwanga n'obuwangwa owaalyo mirembe muli gijja waba leero yenze namuzinda nsula ndaba jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda mpo munyango nnyizeemu lwaki muwalalira nnyo emmandwa mpo munyango nnyizeemu lwaki muwalalira nnyo ebyaffe ekigambo muzimu okimanya otya abo bajjajjaabo kikenkuke okusoma ku nkima oganyulwaki nga n'emikisa tolina nze mbalaba okwogera oluzu ng'ofaaki ng'oli muganda waawano era oswadde onyoma abasawo abannansi nga n'empeke z'omira guba muddu abazzukulu ababonaabona mulimu abatantegedde mbalaba muzzeeyo amannya agabadaaza ebyo by'okola by'abazungu mukiike ddamu obuwangwa n'ennono gy'osibuka otereeze n'abato balambike asinzibwa mu mawanga ali omu era mu nnimi zaaga agawulira eryaloolo ensinna lyejjako yenze namuzinda ndabo ndabe gambye eryaloolo ensinna lyejjako yenze namuzinda ddamo ndabe emiryango n'emmaani jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola jjembe lya wano namuzinda wiwawu weza jjajja mpola mpola namuzinda.